umshado lakho noyedwa ekhinantelo ezidakamizwa ungumqhansa kakhulu nokho kusuke ngachazi kumele kube isiphetho sako kulolu hlelo ezomndeni sizokhuluma ngendlela zeyisombululo. Angubengelele ezomndeni uhlelo kulethela izeluleke eziphathekayo kabaka focus on the family. Umbuzo wethu namhlanje uqhamuka kumkhweno oxakekile othe nakubululeko lwezemshado lungasiza inkosikazi wami okenatele zidakamizwa futhi ongayimisa lokusizwa kuzo. Unkosikazi wami useboshelwe kumaphilisi okubhekana nazo iminyaka emithathu. Lesi simo sasiveze sagumbuqela impilo yethu. Unali ikhono lokufihla okuningi emphakathini kodwa thina ekhaya sithole kanzima ngoba sibona konke. Osekwenze ngayithola ngibhena yonke imisebenzi ekhaya okubandakanya ngisho nokunakekela ingane ezisencane. Angazi noma lisekhona ithemba ngathi. Nokho ngikulungele ukuzama. Nakuba yena ngeke afune usizo ngedakamizwa. Mhlawumbe singaqala yini ngoluleko lwezemshado? Impendulo emfishane embuzweni wakho kuqha. Ukunatelo leidakamizwa inkinga enkulu kabi leyo futhi kumele kuze kube unkosikazi wakho usekulungele ukubhekana neqiniso lokuthi usebishile. Kuncane kabiko ongasiza ngokuqala ngoluleko lwezemshado. Izathu ngoba abakenatele zidakamizwa bahle kakhulu. Kuvese kube yiyo abakuphathaya ingxoxweni qede bazenze ngcono. Kucacile ukuthi unkosikazi wakho uyishaya indiva le ndaba. Uma lokho ungaguquki, akekho esimeni sokusebenza kanzima alwe ngobuqiniso ngobuyena nomshado wakhe. Phambi kokwenza utho, sikhuthaza uqale ululekeke ngumaluleko oluqweqwe ongumKristu. Udinga kuqala uyifundise ngeaddiction nangendlela acabanga ngayo umkakho. Bese kuyila uqala ukucabanga ungenelelo. Indlela ehloniphekile yokungenelela yila khona ikhabana labantu abakhathazekile bevumelana ukubhekana nomkinatelwa baxoxe naye ngenhlonipho ngendlela yokuyiphatha kwakhe okuwukuyibhidleza siqu. Kubiza ukuba ulungiselelo olude nocwaningo oluqondile ngendlela umkinatelwa edakamizwa angasizwa ngayo. Ongaba zinsiza uhlelo kadokotela ululeko nokwedluliswa kuyasiza kuqala ukuba nazo zonke lezi khali phambi kokubhekana nokusiza wakwakho. Kwingxoxo yonke kumele inkulumo yonke ikhulume ngomkinatelwa. Ungamvumeli ashintshe isihloko akhombe umunwe kuwe noma komunye. Inhloso ngqangi yakho ukumphoqela ekusizakaleni. Kushishisa lokhu kuzoba losizo. Kumele azavume. Uma engakavumi kuncane ongenziwa. Leqhola abantu ke nalolu sizo. Liqinisa ububi bokubhidlika kwempilo yonkosikazi wakho. Liveza ukuthi izikhalo zakho ziyiqiniso nokuthi isombululo simele ukuvela kumkakho. Okugcina, lisiza ukubumba umndeni wakho esweni lakho lokusiza unkosikazi. Uma ivuma ukuhambisana nani osizweni leidakamezwa, ila khona ke usungaqala ukucabanga ukuhlabela kwesibili igiya lokululeka ngokomshado. Uma iqhubeka edlanga alakwasane ayi uyobususelwe iso lodwa kuphela. Asicizelele sikhuluma lana ngeso lokulapha isimo ngokuthi ke nithi ukuqhelelana isigaba lakho nodinga ukusebenzisa uthando olunesandla esiqinile. Sikuthaza uveze ubucayi ngokunika inkosikazi wakho amanqamu. Ungasho uthi kuye kukabili mkami ukuvuma nenkinga ngedakamezwa futhi udinga ukusizwa noma ukubheka indawo la ozoke uphile khona wedwa kuze kube usukulungela ukuphilisa nathi la ekhaya. Ukuqhelana yikho phela ongamvula amehlo ukubona izinga lengwadla qeda govuzeka engqondweni ukuyicinga uyaphi nempilo. Asikhumbuze inhloso kuminhloso kakusiyoneze ukuba nehlukanisa. Inhloso yakho konke ukuba athi ukuthwishika ingqondo kancane qeda funa usizo ngokinatelo idakamizwa. Emva kwalokhu beka lonke udaba ezandleni zikaNkulunkulu futhi umethembe ukuba asebenze sonke lesimo ngokwecebo lakhe elingaphenyekiyo. Mazisi wakwakho angaxhumana kanjani nawe nokuthi uyobukulungela ukuxoxa naye kabusha inqobo nje uma isebona isidingo sokuphuma kulolu bishi. Siyacela ukuthi ufonele umnyango wethu wezokululekwa eFocus on the Family ukuze uxhunyaniswe nabeluleki abaqeshiwe abaseduze nawe. Inombolo ithi 031 716 3300. Thatha leso sinyathelo sokuqala ukwenza unkosikazi wakho abona udlali ngokuququko uludinga lwenzekile.